Kigomba na yaishe chumbani, mana naogopa jamani, wasije nipya kidani, watanyona lofa. Mza kogwijo mapenzi, ila wendo umetuliza, sije siku miezi, moyo kajwa kunyumiza. Penzi upepo zinga karabai, nanipa mapenzi na furai, madanga kuchiti bye bye.
Bye bye.
Kwako moja mbili haikai, siku wachi baby walai, hata wakisema haufai. Nemichezwe kitandani, nipe kwa sofa tabarazani, kanga moja funga begani, tuwakomeshe kina fulani. Asifanya kama unainama,
komesha, komesha,
nionyeshe alichokupa mama,
komesha.
Paka chini onyeshe baby,
komesha.
Oh, oh.
Komesha.
Paka chini onyeshe baby,
komesha.
Hadithi njo, hadithi njo, hadithi njo, utamkolea. Hadithi njo, hadithi njo, mwenzako hubali meninoge. Kwako sisiki, sihambiliki, wala sijuti. Kukupenda wewe, shamushinda ipilisi, usijali wanafiki, singoki kisiki, nifenizi kwena wewe. Upepo zinga karabai, nanipa mapenzi na furai, madanga kuchiti bye bye.
Bye bye.
Kwako moja mbili haikai, siku wachi baby walai, hata wakisema haufai.
Haufai.
Nemichezwe kitandani, nipe kwa sofa tabarazani, kanga moja funga begani, tuwakomeshe kina fulani. Asifanya kama unainama, nionyeshe alichokupa mama,
komesha.
Oh, oh.
Komesha.
Paka chini onyeshe baby,
komesha.
Oh, oh.
Komesha.
Paka chini onyeshe baby,
komesha.
Oh, oh.
Komesha.
Akifanya kama unainama,
komesha. Komesha.
Nionyeshe alichokupa mama,
komesha.
Oh, oh.
Komesha.
Paka chini onyeshe baby,
komesha.
Oh, oh.
Komesha.
Paka chini.
Do Bobby, yeah.